ebyo kwerinda byongeddwa okunywezebwa ku Gaba Community Grounds nga kyekifo ekkooti enkulu w'etuula eggaba ng'omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka agenda kuwensala ye mu musango omuvubuka Christopher Okello Nyum gw'avunaanibwa ogw'okutemula amabujaana abaali ku Gaba Childhood Development Center ewakuumirwa abaana abato. Wadde ng'omulamuzi Alice Komuhangi ensala waakugiwa saawa nnyezi okumakya, ab'ebyokwerinda bali ku nguudo ez'enjawulo era we tujjidde ku mpewo ng'abantu ab'enjawulo batandise dde okutuuka ku Gaba Community Grounds okuyingira mu weema eyategekeddwa mu kifo kino. Abantu baazibwa era ebyokwerinda byongedde okunywezebwa. Mu kwewoza kwa Christopher Okello Nyum yategeeza kkooti nti teyalina kigendererwa kyonna kikyamu mu kutemula abaana bano okwali Seruyange Ignatius, Odeke Ryan, Keisha Agina Roth ne Eteku Gideon bonanga baali tebasukka myaka 3 era n'asaba kkooti emwejereze mu musango guno. Wabula omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya yasaba kkooti ewe Onyumu ekibonerezo ekikwanidde mu kutta omuntu kubanga yalina ekigendererwa eky'okutemula amabujje gano. Christopher Okello Nyum omusango guno yaguzanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna ku ssomero lino era nga singa omusango gumukkamu vi ayinza okuwanikibwa ku kalabba oba okusibwa amayisa nga kwe kusibwa obulamu bwe bwonna.